Najiona expensive, ulisha pimo kajikuta wene negative. Najifanya wakishua, wakati long time mi nakujua. Acha kunizingua, nipe hilo tunda mi nitatulia. Kwani nini unataka wewe, bora unambie mimi nielewe. Kwani nini unataka wewe, bora unambie mimi nielewe. Nipa love it, dabi. Kwanini baby, talking nipa love it, dabi. Talking nipa love it, dabi. Kwanini baby, talking nipa love it, dabi. Pongo za uchoyo. Baby, 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 pongo za uchoyo. Pongo za uchoyo. Baby, 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 pongo za uchoyo. Nambie kitu gani unapenda, kama nyumba gari mimi nitakununulia. Wapi unataka kwenda, hata Dubai tutakwenda kutembea. Shopping kali zake sasa, ebu tulia basi kwanza tule bat. Shopping kali zake sasa, ebu tulia basi kwanza tule bat. Kwani nini unataka wewe, bora unambie mimi nielewe. Kwani nini unataka wewe, bora unambie mimi nielewe. Nipa love it, dabi. Kwanini baby, talking nipa love it, dabi. Talking nipa love it, dabi. Kwanini baby, talking nipa love it, dabi. Pongo za uchoyo. Baby, 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 pongo za uchoyo. Pongo za uchoyo. Baby, 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 pongo za uchoyo.
Butter, yeah. Records. Da da da.